fendele de tine. Kuli ine na nguvishu pe suliweka. Kukacha tima nangize fendele de tine. Kuli ine na nguvivu te suliweka. Kukacha tima nangize ati uli naneo.
The days when I hoped and prayed for someone like you, and Lord, I'm grateful. Baby, take my hand and never let go. Nakambala sugars, what you're made of. Fendela pafupi mami. Kuline na nguvu shube suliweka. Kukacha tiba langi zefende la mami. Kuline na nguvu vute suliweka.
Kukacha tiba langi ze ati ulina neo. Suliweka na ine nilina.
No, mommy. Suliweka.